Rugagiri gavana kurugagi kirero rwasum jurugabe rubangwa yami acurubaza barayikumbura rumanda kwa niyo yande mesheje murugama leo kaza mugao wambe nibirika kirazo yikando igere murwamo murwimira igera murwungura rwa kabiri ndiyo ya kabiri nyambuze uwakame kanza mugao wambe uwakamira
Get out, give it, I am. Finish up! Finish up!